Cocos, Vicky.
Yesu wanakuita, Zakayo mtoza ushuru, shuka chini. Yesu wanakuita, Zakayo alikuwa mjuaji, mfisadi, mnyanyasaji. Alikuwa mtoza ushuru, watu wakimuona wanapiga nduru. Wengine wanajifanya kazakayo, wanatuwekea ushuru mingi. Mama yo, Zakayo mtoza ushuru, shuka chini. Yesu wanakuita, Zakayo mtoza ushuru, shuka chini. Yesu wanarudi very soon Zakayo, wacha hizo tabia zako mbaya. Wengine wako na tabia za Zakayo, shuka chini wewe Zakayo. Shuka chini Yesu wanakuita, shuka chini wewe Zakayo. Zakayo
Kakamega Records.
Zakayo mtoza ushuru, shuka chini. Yesu wanakuita, Yesu wanakuita. Zakayo mtoza ushuru, shuka chini. Yesu wanakuita, Yesu wanakuita. Zakayo mtoza ushuru, shuka chini. Yesu wanakuita, Yesu wanakuita.